Aya. And the minister, they just some for that. To the international flex, yeah. Yeah. Bad boy, a liar. At the singular boy. Aya. Okwagala, atakwagala nga biluma. Zokwagala, tanjagala, ngana kola nsobi. Ngana kola nsobi. Wakati unayonaza kuziki badilika. Sawa ni bola sasa niko singo nampake. Nampake. Nilikuwa ni kukufula isa lakini bado uli kukata tama. Mpenzi wangu, mpenzi wangu. Chambele dadobele mami Ntu sakasele kulabeko kufisinde Ntu kansanga wafuna yo mulala You break my promise You break my promise to you, yeah Nginze kuno nyalupia Mufu chambele dadobele mami Why do me like that? I'm single, I'm single I'm lonely, I'm single, love I'm single, I'm lonely, I'm single, I'm single. Sound for that. Hata wewe ulinifukuza shuleni kwako, na ninarudi nyumbani na zawadi zangu. Nilifika nyumbani rafiki yangu ali akanilibisha. Na kunieleza umekuwa jeziala. My answer, I'm single. I'm single love.
Ndiyo mana na hiti mapenzi ya natoka kwa sababu ya meja. Katika ulimwengu huna hakuna moyo kama upenda.
Rhythm 256.